let him know slip in this one again.
Why?
Producer warning. Power Records. Bless. Tell him, sir.
Yeah. Boss. Mugamba, tini mugaya fudia. Nangyo fuba tufe muba fudia. Hey, baru weche nani padi sedia. Ngayagala ya kukumia kutuzeni ya chumumanya. Nangyo situ deno. Uwade deno mutima kubeleyo. Miri mumbinti jeji mfati deno. Nenga mbele na noza kujeyo. Nenga luati. Hey, ajitwala ya twala ya ti. Masima ya twala ya ti. Ngate mwari muwe vya malamu.
Bandits.